Yeah, we are.
Are you liar?
Konebo, kwenye darkness, when you kendo. Professional, waku handle. The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, go. I'll give you baby carry go. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madojo. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwanoto. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwanoto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dancing.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dancing.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dancing.
Paranawe, Paranawe,
Paranawe. Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanimaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya dawa yake makeup. Mwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi godoro. If you want to my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dancing.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dancing.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dancing.
Paranawe, Paranawe,
anika suti, katamu mina kajua uwa. Nabodisha uwa uwa.
Ulinipisi
sinapu na vima uwa uwa. Kidomo denda ngozi murua uwa. Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pagawa. Zinduka, mandawa, pinduka, kagawa. Karuka, mabawa.
I want to see you dancing. Paranawe, Paranawe,
I want to see you dancing.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dancing.
Paranawe,
Exclusive from SureLoaded.com.